rafiki yangu na kutuma. Leo tupite mtaa kwa mtaa, nina sherehe ya kushukuru Mungu kwa yale ametenda kwangu. Nina sherehe ya kushukuru Bwana kwa yale amefanya kwangu. Kuna wale walinifukuza wakati wa mapito yangu, kuna wale walinikata wakati wa majaribu yangu, wale walionicheka na kunidhalau wakati wa machozi yangu. Aite, aite, aje mshukuru Mungu. Biki na kutuma, aite, ambie Bwana amesha tena. Aite, aite, ambie
Bwana amesha tena.
Tuna sherehe,
aite,
na kushukuru Bwana.
Aite,
waite,
waje kumshukuru Mungu.
Mungu amesha tenda.
Waite,
waambie.
Waite,
waite,
waambie Bwana amesha tenda.
Waje tumtukuze Mungu.
Waite,
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 rafiki na kutuma.
Waje kumshukuru Mungu.
Waambie waje, waje. Haikuwa rahisi, lakini tumemuona Bwana. Japo haikuwa vepesi, lakini Bwana ametutokea. Chombo kilikaribia kuzama, ametuliza dhoruba. Ndo maana nina sherehe leo kumshukuru Mungu. Waite majirani, waite marafiki, tumshukuru Mungu. Waite ndugu na jamaa, pita nyumba kwa nyumba, waite tumshukuru Mungu. Waite,
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 waambie,
waambie Bwana amesha tenda.
Tuna sherehe,
waite,
na kushukuru Bwana.
Waite,
waite,
waje kumshukuru Mungu.
Mungu amesha tenda.
Waite,
waambie.
Waite,
waite,
waambie Bwana amesha tenda.
Waje tumtukuze Mungu.
Waite,
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 rafiki na kutuma.
Waje kumshukuru Mungu.
Waambie waje, waje, waje.